Mama Samia Sulu, Kina na we, pole pole oe. Ah, Master J oe, Rombo Ju oe. Huseni Mwinyi oe, Zanzibari oe.
Jamani na muona, jamani na muona, yule pale. Magufuli na muona, jamani yule pale na muona. Jamani na muona, jamani na muona, Mama Samia yule pale, Mama Samia yule pale. Jamani na muona, Kasimu Majaliwa yule pale. Yule pale, na muona yule pale. Ajira kwa vijana ni mbora kwa wenetu, watoto wetu, taifa la kesho. Sekta ya afya zahanati, zahanati fly over tunaringa. Madege ya juu kwa juu, mamboni wa juu kwa juu. Treni zinapita mujini, madaraja mpaka baharini, yo yo yo.
Magufuli oe, CCM oe, Kasimu Majaliwa oe, oe. Mama Samia Sulu oe,
oe.
Bashiru oe,
oe,
pole pole oe,
oe.
Ah, Master J oe,
oe.
Rombo Ju oe,
kazi yendele,
yendele.
Acha kazi yendele,
yendele.
Acha kazi yendele,
yendele.
Magufuli oye, CCM oye, Tanzania oye. Magufuli oye, CCM oye, Tanzania oye.
Kazi tumeiona tukupongeza baba uendele. Magu, 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 apewe kula zote we magu. Magu, 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 apewe kula zote we magu. Magu, 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 apewe kula zote we magu.